leo nikwambie mimi. Nikwambie mimi ujanja sina. Leo nikwambie wendo ya pekee zina. Acha nafie wendo yangu tangi sani. Kisha tulia kwa kondo naipata tiba. Umenitoa mbali of course, leo nayona shwani of course. Ile vita vikali enzi tumepigana navyo hani, tumevuka Japani of course. Upepo baridi kali minawe. Ile vita vikali enzi tumepigana navyo hani, sitaki nikumize nikudhalilishe no, na mtoto nikulise no, sitaki sitaki nikumize nikudhalilishe no, machozi nikulize baby, sitaki wendo wa thamani, chanda na pete chote za mabani. Usiwe mpweke miyako kampani. Tell me baby, tell me baby. So gope wendo furayami. Siwa unia umi baby. Usisite miyako kampani. Hold me baby, tell me. Usikumbie lolote wendo mepoza mtima. Nani kambala teswe na tope. Upenda kilazima na mi. Nisha pitia vingi nesivyoja kukwambia my love. Chalizwa na mapenzi ye pandi soda. Nishomia kiganzi bole bole. Niki kukuthi zore my baby. Tali umenitoa mbali of course, leo nayona shwani of course. Ile vita vikali enzi tumepigana navyo hani, tumevuka Japani of course. Upepo baridi kali minawe. Ile vita vikali enzi tumepigana navyo hani, sitaki nikumize nikudhalilishe no, na mtoto nikulise no, sitaki sitaki nikumize nikudhalilishe no, machozi nikulize baby, sitaki
Joe and Kev, you're killing it.